doctor, we turn on this one. In another one, man, pull on this one.
Jagala kunange, jagalo chima yebitone wendi. Gana karate gomu kwa nakateka kutawanya, doctor wendi. Siri mukatimba, jagalo chima yesimba. Uno mutima waguba, laba wasimba kakayuma. Upano dia bamu tisenge, jagala kurabeko. Oyo mutwa busuwa wenge, iriza kurabeko. Mazima tewe kweka,
mazima tewe kweka, baby man. Obumanye mwenye dawa, nyanguwa. Abo bakumima, bagala kundesa. Malaba bakumima, bagala kunenya.
Mukwano dia bamu tisenge, yagala nkulabeko. Oyo mutwa gusiwo bwenge, iriza kulabeko.
Obulungi bw'amatumbi butumuliza, wewe kwekoletawo kino ekizikiza. Ng'ontadde ku buyungo, laba ndi ku bunkenke. Emikono gisibye empingu, sisobola kulya keke. Obinfudde professional, laba mpisanga
Vamos, Chisenge. What is...